Banasayansi kutende kero eri amakerere bavumbu dengeri eyokukebera mu ebirwadde okuli akafuba ne kokolo nga beeyambisa teknolojiya ow'endowooza y'ebyuma bikalimagezi kiyite artificial intelligence. Bano balowooza nti enkola eno yakuyambako ebitundu bibadde bitafuna bulungi buweereza buno okusemberera abantu. Akulira eby'okuteekateeka obuyiiya ku Pathogens Economy Program e Makerere University alandule agambye kino kigenda kusala ku bbeeyi okubadde kukeberera ebirwadde bino ate nga kati bigenda abantu bangi bagenda kuba baganyura mu nteekateeka eno.